kasubane tanda no mwenshi Fyose fifi londo lalo Ukulu wenu tata Gandalo lesha Efyo wabe mbaba pangwa Mwaisule sabine fina mefingi Fyose fifi londo lalo Ukulu wenu tata Fina me fingi Fyose fifi londo lalo Ukulu wenu tata Shine chitwe isuma Fyose fifi londo lalo Usuma wenu tata Gandalo lesha Amabalo wingi mwampela Ifyumane nganda tata wandi Fyose fifi londo lalo Ukulu wenu tata Nalichulile tata mwanga fwile Fyose fifi londo lalo Ukulu wenu tata